studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ona hede be studio Tamani odo sa yo sagi ko modo Ousmane Diko halanto kabaruji gondi do di yudu maison de la presse labu mako Mamadou Ouattara wangani and bogi jande to. De batte sa o gede cinnede kawrangal bami aadi du jo inde mako le region ngaji tumbute kidal se puda DDR le libidi di garoji di. Dobi di ciagal ko kawral de jere Algérie signina ko rewbe ardo en andini kerna masara nena dendangal mabbe lardi nanne e dabare 602 kudde kecce fawarde bibbe ledde fu ana kewi bamako odo satu nenno fay ko de tidi ko jama o ana dirana de hoto fu korto majje tongani bamako kobe on keba jabu mudum yodi ngoni sembe kabaruji di men jogani on bismillah madon e do studio tamen Batu sesa noga e tatobo tilima kenya odo batu fabike hono datude hejo golle heso yude noga lewru janvier yade sapo jo lewru mars warondu le on watu gede tati de fu don sema platform fawarde e gouvernement fu kawri do hono lata gol mok le region ngaji tumbutu kany e kidal fawarde puddode DDR du le bami adi pati wajo gere du wada no woteji garuji di kanko Ahmed Boutache o reje sesa wonko haldi seku gajigo keddena Mamadou Sama Seku.
Il faut dire que les
anhani kulitan wide pelle lidi malide nangiri soboy ido golleji di anawara jonta kewde ko be kawri do gotum bangal hejo golle humani go hinadi budde fuf asindenede yo iwde nogo lewru janvier yotade hakunde lewru mars bangal golleji kulitadi di yo golleji mok e ko nande mudum bangal kabaru politika ku e gollede modde dun nonaka non be kani huncande hore golleji budde fuf asindenede limtude kala go hani huncande hore dar wattu sarta on don nokune pelle leedi mali de kuliti kulital mun en
si engage clairement
e wi sema fu yawan latade ciagal batu noga tatabo e wi Mohamed Jerry Mayga mo sema o subagol hono konjotode keso ma hedanta fay goto fawarde joingol premier ministre keso o an hokka gikelob faala hono jengigo golle karangal sema wi ana hubinani hono latagol mok fawarde e DDR fu kanko Mohamed Jerry Mayga wonko haade Issaka Yatra kedena Mamadou Sama Seku.
C'est une rencontre qui s'est très bien passée.
Yu kortal fengal sanne sabingal wadama e do kedado honjotobe be ngondo do batte tan taykade golle jidi den o andan be jida hinade golleji talkurundu humpitandun hanbe humpitede do kabar mudum min mila wide yimbele manibe ido golleji di denti wadde di wakat jun o min tajro wide gollidal hakune amene e gouvernement keso o buri fuf kanko premier ministre o heban lawul sabi kanko yo neddo annado sanne ti allahji leedi malindi kalfunado dun e linku jabbi hono dido ti allahji golleji DDR bi namba jati hebdo lawul sabi min gadi totondol hakillaji do makko kidal e tumbutu min tutite dun no yubo in de yimbele amen min jabi pabade be e golleji di denno min milawide kawrtal dawrata bangal andude mande golleji di puddata men kay min pelliti hinade di fayso jangudo
on nous a dit demain on est prêt
hono heedi platform ka aniena budo kawrangal yeso ana mande e wi fadu al mohamoud mo platform wala fuko falato e gondigol golle mak fawa le region ngaji tumbutu kany e kidal nena kede ko halde Issaka Yatra le facitango Mamadou Sama Seku.
Ya une volonté réelle
batu o feewi sanne pele def fuf kuliti anyamun en lobbo hunca de hore yargol yeso golleji di gila kenyan fedde ju inama non bangal hejo golle totondral hakillaji e wude sappo e joyi lewru janvier yadi noga e lewru fevrier sabi mila wide on wat o lato sababu mo fuf be do famu bangal mijoji kala e sambi ne yargol yeso golleji DDR di min mila wide fay hundi hatta golleji makko dal di e tombutudi fuddude yimbe bele be jabatan wadde karutal e
pour définir le moment.
Li bat sesa o non hono konjotode keso mo hedanta fay goto dum mo jinganta fay goto e mabbe mo bu centre carter subi hollama nendo yodum visa Williams ambassadeur amerique kido gonnodo leedi Niger o debbo wi te dengal hon pawangal e dum ngaldu o nyata ko sal jabi jingantadu fay goto kala ko jiddon famitade kede poade fay do bemel amé Facebook na Twitter o mbawi du noddude numero 75 94 11 11 na 75 94 12 12 fando kon akilaji modon bango batunoga etato po CSA o dendangal hono rewbe ardo endu yidi hore CSA yo wadde fa beedo rewbe kenne e golleji mu en fa yalla ana dajo ko pabiroyi hono yarugo yeso kawral sinyinangal sabe ngal sinyinaba dubdi hikka yalla engal yawno keddana Mamadou Sama Seku fa beedo dum fam
duubi ɗiɗi caggal siñingol talkur jam e deƴerandu taadef kewɗi tawi kamma nder golleji muɗum dental keƴaɓe rewɓe ɓe kolliti yoɓe gatte nder gollirɗe fedde jogitoto nde keɗeɗenna Fatima Mayga kanko woni hoorejo ngalɗo dental min dardi ɓe ƴewtade kabaru golloɓe CSA ɓe yalla kabaru muɗum naforra e sérewol 05/2015 eggol 13/25 conseil de sécurité min dardi yimɓele kalfanaɓe kabaru muɗum ɓe dawra totodiral hakkillaji hakkunde golloɓe CSA ɓe e kañe pelle rewɓe ɗo e karutal gongal yalla ɓe kuncana hoore kabaru jogola rewɓe nder golleji CSA ɗi e lewi kanko hoorejo o rewɓe ɓe gaɗama bangge nder golleji talkuru ndu tawa jaati ɓe mbawi pabade yargol yeeso muɗum wakkati joni o kay noonni keƴaɓe rewɓe foof galla hakkunde laamiɓe ɓe ɗum torramin fa yettid nokku saabi andon wiiɗe rewɓe heɓɓe laatiɓe ministre en ko ƴaɓɓi yo ɗum rewɓe joguiɓe ande golle hakke duuɓi nogay ma duuɓi capan tati mi ɓaman misalo kanko madame Mayga kulitiɗo wiide rewɓeɓe ne andi jaati ɗo kaɓɓoɗo ɗe cuuɗa eɓe mbawi ɗum no humpitinde nokkuji ɗo ɗeɗo kaɓɓoɗo goni e hoɓe ɗum joguiɗe ɗum walla fe nokkuji ɗi cuuɗaki feyi DDR so banggal guɓe kaptoje ɗe yoga jaɓani jaati himmeji ɓeɗo rewɓe ɓe ana e ɓeɗo guɓal plateforme e lewi keƴaɗo haala mabɓe o Harouna Touré yo hakke rewɓeɓe jaati hinnade golleji CSA ɗi eɓe kani jaati dartude hakkeji mabɓe haalaji rewɓe e sukaɓe foof kettinama holitama dundal talkuru kawral ngal wiide miijoji sukaɓe e rewɓe e baale politique en baale dinankoɓe e sahiɓe en na kani wattanede hakkillo saabi honon ɗum hollita e ley talkuru ndu yila amen en foof yo hewtugol jam fedde jogitotode nde holliti wattande hakkillo himmeji ɓeɗo rewɓe ka ɗum foof ɓe tawede ɓe kulliti wiide ana hani kamɓe e guɓe ciinɓe talkuru ndu gaɗa totodiral hakkillaji saabi ɓeɗo tan mbawi yamirde yo yimɓele heɓe nata nder CSA o
hono guɓe plateforme ɗe ka kolliti ana tawda eko rewɓe dardi ko ndenno Harouna Touré mo plateforme ɗo holliti ɗu rewɓe ana e gonga mumen li dartude yalla ana nanne li golle CSA o ɓiɓɓe leɗɗe e hono ko wiyete e haakoji fuu ñameteɗi ana ɗum ñanduji kesi ɗum kuɗɗe kesa ana korsi heedi malinkoɓe hanndenne o wattu on daɓuɗe ɗeɗo nannude hono ɗeɗo kuɗɗe kecce ana kewi ley ngalluro nde e wi sottoɓe ko ƴiwata hono caggal leydi meɗen ana tiiɗi marde ka fay ko hono coggoji muɗum tiiɗi kode yimɓe ana dirana ɗeɗo kuɗɗe kecce keɗɗena Mamadou Samba Seku e miɗo hoor komin keɓani o yalla ɗum ɓeydoro faamu ley oɗo kabaru
oɗo wattu kuɗɗe kecce ana gondi e matede ɗi ley leydi mali ndi le lumoji ɗi fuu ɗo jarɗa ɗo bomo ko ama tan ɗeɗo kuɗɗe ka taykiteɗe ene wiide tan ɗiɗo tomatiji kañe suppomeŋaji fa yettoyo e bananaji ko heewi muɗum fuu iwata ley leydi mali ndi ɗeɗo kuɗɗe kecce goɗɗe e muɗum iwran ley leydi maroc kañe e côte d'oire
nder leydi mali e to côte d'oire toon woni ɗo ɓiɓɓe leɗɗan ɗe iwrata ɓuri fuf jabibe o côte d'oire iwrata lemriba o yomo leydi mali ana yimɓele jiɗuɓe ɓiɓɓe leyde leydi mali ka woɓɓe kay ɗe leydi maroko ɗe ɓuuri yidde nder wattu jangol to kadi toon min corata kala kulle kecce amen saabi eɗe kewi toon kaso on ɗon wattu o ɗaɓɓiki tan kulle kecce leydi mali ɗe tiɗan heɓede nden min codan ɗe maroko ɗe e kulle kecce hono tumati en karoti en chupom en fay persil maɓɓe ɗum na heɓe ɗo ƴiɓɓe leɗɗe leydi mali ɗe ɓuuri tekkude dina ɗe maroko ɗe saabi ɗe maroko ɗe ne sowona gattaɗe nder frigo eɗen jawi bonde sanne ɗe leydi mali ɓoyri foof eɗen mbawi yordega ɗe ñolata
hakkillaji muɗum ana pecci dow kuɗɗe kecce naneteɗe warde ley leydi mali ndi homo four ko yiɗi dow hen
mbiɗo yiɗi sanne ñamde ɓiɓɓe leɗɗe ka lemburba leydi maroc ɓuurmo yidde min kay ɓiɓɓe leɗɗe leydi mali ɗe ɓuurmo yidde ɓuuri foof lemburba o yo gonga mo maroc o no weeli ka lemburba ina masa leydi mali o ɓuurmo yidde
en fuu eɗen andi ñalawma hannde o ɗeɗo kuɗɗe koɗe mbawi fabirade cellal ɓiɓɓe adama en ñalawma hannde o iɗum yaafi sanne ley lumoji ɗi fadde cogo guji ɗi gabbude ɗum e tawede fo woɓɓe kollitiwiɗi yimɓe jara dow hen heese heese
Union européenne et Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garti kabaruji région ngaji meɗen keɓen faamu tan yimɓe ko ɓadoto temedere maji ko ñande altinere nde dow dartude murtere golle jangguinoɓe nde sela yontere hannde jande wala nanno hono maajogol ngol ɗu ƴiwi place indépendance yaade gouverneur ɗo ɓe dokki ɗo kamɓe maaji ɓe ɓe dokki hono talkulu miijo mumen gouverneur o am ɗum walde sukaɓe l'école kañum e walde saraɓe maajoɗi kamioji didi du yurdi Niger palama e lawol nyande altinere ndoki nokku tondi tihio nonno nokku do hakkon mududu e ansongo yo kiloji chapantati yimbe jogi be kabarde pali be teti ko yimbe wonnobe di do mobilaji jogi nofu nonno milicien wonnobe heddi tombe ka martinama kumpa ka non wala fuko kuntani hore yo do kaddude di do kabaruji kede hel alfa hande yewtere manayeso yen tawde jangu.